ababuti haimana basomesha mutwa byakikambi kyuma remember tuli mwe abana abantu bakoloma bizamu mu situation yari bituli mwe covid eri lo haba tumanira ya mutwa korangana na babuti twama tunamuraga kabana ba work eche tukalingana tuti chimu chatu teka handara shabanda ababisobanga troka technology yari eba nimuhiko kwa bana abane baneka ababuti mu bakorangana ni sukuru kutsebwera langira ndi abana abantu tukabasumba bakatunga ebya batorere yaratunga nuko tubetekaniza endeke yarikora bizamu.